Now do 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 do.
Abba.
I feel. Ani go Dubai. Tunakula nyama choma, baby. Umeniweza na we. Tugaruke na magoma, sheri. Ote manangae. Kama ganja tutachoma, for real. Nitaondoka na we. Hata kama ukigoma. Natamani nilewe niondoke na we. Ama prema. Utafanya makosa sipondoka na we. Ukigoma.
Utafosi utakacho. Na kupa wapi mamacho. Wasionoke na we. Yako mikato. Bicholo frani Picasso. Najimaliza mwenye. Oh sheri. 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 Sheri mutima langa. Oh sheri. Sheri. Sheri.
Ningeweweseka na we. Kwenye sita kwa sita zile purukushani. Za kuseleleka na we. Kwenye chaki na pita pita.
Kifuwa ni saa sita, mama sita, baba lita. Ulivo baby face, signora margarita. Signorita, kama picha, tupige kiface.
Mawe ni queen, queen tena rasmi me. Na umekaki mjini, jini ya ni nasty. I find pewe nambaku kwa napkin. Na wudum gum ni tupe kwa dasbin. Nah, nilitaka nkufate nkwambie. Ya kwamba nataka nkwambie. Membamba uyu mkaka mkimbia kone mshamba unenata. Alieka mdananda
alesacha. Nafosi utakacho, nakupa wapi mamacho. Wasiono kena wewe, yako mikato. Bicholo frani Picasso, najimaliza mwenye. Oh sheri, sheri. Sheri, sheri mutima langa.
Oh sheri,
sheri,
sheri.
Sheri mutima langa.
Oh sheri,
sheri.
Namba na we.
Sheri mutima langa.
Oh sheri,
sheri. Kunda chane. Sheri mutima langa.
Gala, give me your number, Twiki.
Ni saa sita, mama sita, baba lita. Ulimbo baby face, signora margarita. Signorita, kama picha, tupige kiface.
Yeah, yeah. There's a bad man preacher. Bad man. Yeah, bad man preacher.
Abba!
Preacher.